Nkwasɛm berɛ ne yi wɔ no ayɛ berɛ aso sɛ wobɛtie nkwasɛm ɔmaden sɛ bɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ no wasɛm sɛ nkwasɛm berɛ adu ɛnɛ asɛm yi a ɛba wo nkyɛn ɛyɛ nkwagyesɛm a yɛde berɛ wo na wofa kristo sɛ wo kra gye nkwa wofa kristo sɛ wo kra gye nkwa sɛ woyɛ wafa kristo sɛ wo kra gye nkwa so a wobɛsere awurade sɛ wobɛto wo gyina no wobɛtumi atena ase ayɛ dɛn ama no ɛsiane sɛ ɛberɛ ani hɔ ma onipa dasani Kurofo yawo nipa sewo sinde ni na uhia yawo nra yawo nde yawo china eninti sa nra ne etwem endeno na ese we amendment na china so unim edia betimi esi sofu pe ni bine ka se tomorrow may never come ebia na ochina ama na den na obeye ese bibiara etu ayeden etwa eninti meserese bibi oben obiara baka chon se nkwasem breni na ometie bi na onsai na dwen na afutuwum na mfan homa radi yesu kristo meserese babompa e don form obohufo omada wase bible tie fuja onchen ena akra nyina aba na so ye da waye bible nso befa adwen nyina na akomenye mashu asom brena se we you made the actual bride to yourself brady mother was sick brady is custodian and me bumpy amen I am a song for aqua headfold and I'm a name of HR semi free lifeword media ministry owner a bound chain lifeword media ministry no it's a war United States of America and I'm crab at any beer or gana ha Asante kasem twi nkwasem ena otomfo akwae for the middle brewing kunia asama me no wo chene ndeno ebonu wo revelation chapter 20 verses 11 to 15 ena na beta sen kakakakra na esen sam na me no wo isia ade efrimo ena asama matuni din she the last courtroom yɛn court dɛm a yɛbɛkɔ a ɛtwatoɔ nti yɛfa sɛ twerɛsɛm no wobɛka no sɛ white the great white throne judgment ɛno na yɛfa no sɛ ɛno ɛyɛ dokasam no ɛbɛsɛ ɛyɛ the last final scene of human history ɛno ɛyɛ saa bɛna nnwuma nyinaa kɔ ne wieɛ a yɛkɔ atembo adwane nim atembo fitia adwane nim na yakɔ na afɛde dwumadie bɛdi yɛ biara no yakɔhwɛ sɛ sɛ yɛkɔ bɛnkuma na yɛkɔ nifa na yɛhwɛ judgment na ɛwɔ mmienu baako yɛ the judgment seat of Christ ɛno na ɛno no yɛse yɛbɛso onum a yɛde ahwɛ sɛ wode ahoa ɛna ɛde yɛ ndwuma no a dan a wosie no sɛ wode nwura na ɛde yɛɛ a wode diamond ne gold ne brons na wode yɛɛ a ne nyinaa bɛfa mu ayɛ den ahwɛ na ɛno no ɛdu baabi a hwɛ sɛ mmeka na ɛyɛ ma yɛmhyehyɛ sɛ ɛsɛ heaven ɛpɛ nyam sɛ ɛbi bɛkɔ sɛ woankɔ ɛno nti memam deɛ nneame susuma ho ɛnɛ ɛne sɛ ɛkwan a bɛtumi afa so akɔ heaven no ɛsɛ wofa kristo sɛ wokra agye nkwa ɛsi sɛ me ne ɛkwan nokora ne nkwa obi mbe gya ne nkyɛn dis ɔnam so ɛyɛ yankopɔn no ahenniɛ ne ne tene ne ka ne yɛde aka nyinaa ɔde bɛyɛ dɛn ɛbɛka yɛ ho ɛno nti the last courtroom no asɛm ne ɛbɛka mpagye wakɔ court da sɛ ɛkɔ court a ɛmfa ho no wo sika ɛmfa ho no w'ahoɔfɛ ɛmfa ho no wodan a wosie ɛmfa ho ne w'asetena bi a wɔwɔ mu sɛ wonyaa ɛsɛm nso atu the court a wokɔ a nia otumi a ɔte akonnwa mu no judge no ɔno ne obi a otumi ɛka sɛ saa berɛ no koraa no yɛnya wo ne kɔ anaso saa berɛ no wodi bi ma anaa wodi fɔ ɛno nti wonya wura ɛhɔ a wone biribia bio de ato ne odwumadie a wokɔyɛɛ ho atammu na ɛyɛ den yɛde bɛbu saa nso ɛna me ne wo yɛfrɛ no sɛ berɛ bi bɛso na nyoma nyinaa kɔ na wieɛ a ade nyinaa bɛna wieɛ no ɛbɛakɔ pie saa the white, the great white true judgment in it, you could be at the end moon. Maybe I'm a car, send me say, Orebi and a free moon. O free mono. A nuku pie a sro, if I say, above for the farmer. Ebe fano no. Na okoche ni bibi mienu. Dedi ka anu no ni kwa hel. So kwa she hel ho. To kwa hel ho no. Na eniji ye bonyom. Eni amanfu di ase, amanfu didi. Amanfu enom. Kwa kwa obo nsam. Kwa obo nsam na wadresi no tina kwenye mu. Na chese eniji wa hopa ha. Ena. Chese utu msa nyuma ya kusu wa hono. Asi, ey. Ana he ha nya sam kitu o ha ni kapa ana ne breso ye ana bofo sa tam no de ko heaven no ko no ko ana do on heaven ho ye board na enwuma ye to wo ho him see ina ye ye nyum na ekoso ho obia kutu sori de otia kunwa no mu no akwa he de no so de isa me we are see mijimeni pa na mfede be una me wo bibia me kwa na so me sabet na sawe mu debi na ko her hono se de na yesi e ka obonsam no asam kwa na sa na otie se obonsam odua e da na pampam na ne ho hu hu no ja shi enipa bufa so enipa tiem na sa nya sa na hotie etie ma obofon bisan se bibi mi no no ehe oyi ba ko he na ope na o se a wa o hia ba ba mo se bibia me wo se mo wa sa ti su na me ni gie ene eni ti me de me pe he ro ene o tam ne boko ene o de no esu fe do du ho a na wa se sa ah na nya na ye din ka ba na o se anyi a o bu nsam fe ne du da na pempem ne hu ene pe bi twa do ene pe bi su ye bu bi mu Sese, ubi ya chile kwa fonsa, ne ye kwa bi mechi ma, ne bi kem, insu kwa, ya fene se, ubi pradu kwa nyanam. Lacha se, ya fene, ubi sopa fone se, na, sa hana, idin kabano, na no bonsam, no, 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 bi doa tuwa nukubisa no, na, ya sopa bonsam wa yupe niwa hano, ono, adena, oni hona sabi ya adiese, no su, sa time now e do ba akwa na e campaign time e fe de reality no na e don e ma wa dey we hunu na okache obofo ni se o ene family sa course no dey bi we take this chi na wie ene me no asema me no che this time e ye ne ya ene ye kwaje bre ene se uti onyankrupon ne ya bopo akoma san se se o hwe twere sem no mu a o kan pe fi ma da ho se o kan edisem eti edinu no yimu edu ba ko na o se asama o kan e o se me hu o se na me hu I saw a great white throne and him that sat on it from whose face the earth and the heaven fled away and there was found no place for them ti nem kanu yeso yen kasamu o se na mehu ahengwa fitaa kukuru e dia oteso no a asase ene osoro dwane firi nanim na wenya bebi amawo masa de no ti akunwa no so no mpo no asase ene osoro wenya bebi ayere ama no amawo nabi yese owura no abaso obebu enoma nyina aten bibia obu aten ewo ho accountability obeye account say dia odima awo no den na odiye oye eti dia twesem ne kan na eye me won wapa ne se ozu na asase ekwa enye bibia ma no enye ewo enye bibia ma wo mo heaven and earth flee no place to hide when you bibia obetima de ejina esan se asase mu no enoma bone a nipa bediye ene eyi no enti ontimi kura enyina de otia konwa no so enim ene osoro no heaven ewo first heaven second heaven third heavens na wa wo wie mu a wa ye wie mu mu nsam ne sade no onyina bia ntimi aye den enyina nenim menua na se oso ni asase mpo ntimi enyina ni otia konwa no so enim a na wo minum mienu pese me hwe wo se se sabre ya kwampo se wo kan Matthew homa no itinsia yimedu ediasamiansa se seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you. We are kupona ni ni tin ni kani e da kenyo de beka ho a. Na zuba de ye mum no ni a e ka ho no na ye pe ne mum no e tin ni de ye de ye hwehwe a. E beti me gina sa ore ye ni mana. Bi ni ende sesi ho. Sa on fa Christ so cry jun kwa. Bible say akonya ma ho ne e na ye kwa jibre se da me din ka ka kire ho no. Eh ye wo nwoma na ye se ni panyi na ho. Ebi kan ni se enipe nyina ye bone enipe nyina ye bone na bone akotua si no wu akopa adba chede ne dan kwa radio Yesu Kristo dede edim bi biara obepe mu dan bepe mu aka na wagya tu nyina re Yesu Kristo wu sori ye ah bible so obegye ne nkwa tembisa se so what Yesu din da na so wonte na me kan fura radio Yesu Kristo ma orukutu na nkwa je ye den ede ewo no ne obi bese se enye campaign time that time no atam ne twem ne de besie na de enye si ewie obie ne odifu ni ho unue ni ho o papa ni ho maami ni ho oyiri ni ho na okuru su ni ho na wo ban so e de ene ho ato nkuto ene nwumedi a obedi ye no ye fere ne se okobu nwa kwenta bibisa o se so se obeti megina sa ore ni ni mana upeu se obi ne kan se upeu mpo abansa aka ene se sa jumeje no akodia tese ye do ko sa court ho are you prepared to go to the court and stand before say eye wo court judge nanim ana say why crowd so be ko court nimu na o jina judge nanim ana bi sa minua say o nye crowd wa ene se eyi se da medin kan kan se ye wo enoma miensa o nura ene ene echira enura na etwe mu yakopa ya wadom de na che wa ene e time say we amendment the amendment time say for the Christ sample bible say won ogini de no omo odan kwa si yakopa do wi ase ni ena odene ba ko mai do bi bi ogini de no wan yira no benya dan kwa onua John 3:16 ne ho no pe se eno na pe se no jina so ne ka se se ogina de Christ di so ba be wi e sori na obo wuma eji efen se ba nkwa babu se obaje nkwa ti mesre se so afa Kristo a se o kra je nkwa ene mmom pa yi si radio Yesu eda wase pa no kwa fon mi odi boyani rade fan fon so chemi na mtun sa so betra ma brabom akumo mfa se be kra ene ma che nkwa rade fa Bwami, let me to mean trashy, amount. Could she say, be pee, why in him? So, boss, I'm by Yamishaw, Roddy said, there, Oma, a sinny. Pie bonny sample, could you know the bonny chair? A Friday, you see, so only papa could suck an agent, any Jesus rope. The Sabre, our boss, I'm by way, old Gillian in the criminal. Friday, obey two. Wafi wa so wa bo fa wa won wa ko be de yin ara bo si to do a oje oje o dide re mo mtu mi so be yan yakopo mba disabre mi se sa fo yin amba bi so a wa ti asam na o te ke decision no ko so ma mo konko ne kasa nche no o se o pese bi aba yo yira ba woni mo sere se mo bi aso ni o yira ba ni a utie mi e da wa si se utie enkwa asem e yam so mfo akwa Hereford ene me ne mo e cha asem mi and our same telephone number is 0244-86949. 0244-86949. And Michelle said, Uti, and Qua Asim. Amen.